ebibala byabwo n'akutegeera nnyo okusinga nga ndabira ku bibala byo mu linnya lya mukama waffe
yesu
Yesu yebazibwe nnyo
praise Jesus so much
tumwebaza mukama
we thank him God
kubw'omwoyo omutukuvu
for his Holy Spirit
eyakkiriza otukulemberamu ebiro byonna
accepted to lead us all glories
paka ennamba y'abaana ba Katonda lw'enaggwayo
till the number of the children of God will finish
tumaze ffenna okuddayo mu kibuga kya Katonda
after we've all made it back to the city of God
Yerusalemu eky'omuggulu
Jerusalem of heaven
mwoyo omutukuvu yaliwo mu ndagaano enkadde
the Holy Spirit was in the Old Testament
n'akulemberamu abaana ba Katonda abaatusooka
the children of God will live before us
basobola okudda mu kika ky'ewaffe
in heaven
Yerusalemu
Jerusalem of heaven
Yesu yebazibwe nnyo
praise Jesus so much
kulemberamu omulembe gw'abatume
and let the era of the apostles
era ne kati yewuyo
even now is the same
so akoze omulimu munene nnyo
he has done a great work
tumale emirimu tumuleka akyakola
after we finish works we leave him working
n'akola n'abalala
and he works with the others
n'ayamba abalala
and he helps the others
era wakuyamba abalala okutuuka okudda kwa mukama waffe yesu
helps others to reach the coming of Christ
so temugwamu essuubi
now don't lose hope
ye mwoyo abaddewo alabye emitawana gy'abantu mulimu alowooza nti nze omwoyo alabika tantegeera kyempitamu naye yalaba alabye bingi era n'abikolako kitegeeza alina ekyo
okukikolaweetaaga
kukitegeera nti alina
experience
olw'emirimu emingi gyazaakola mu biro
ebyenjawulo
so experience okola ku nsonga yagirina
siweewaawo
omuntu aludde mu firudi bwatyo
alina
experience
mazimayatonda
eggulu n'ensi n'obujjuvu
bwao
yatumibwa
nebitondebwaso
ayinza okukola n'okusinga bw'olowooza mu linnya lya mukama waffe yesu olw'okuteesa kwa kitaffe ali mu ggulu okulungi ye mukama atwagaliza ebirungi kubanga naffe tukimanyi ekitaffe oyo ali
muyesu
yebazibwe nnyo katukozesa eddakiika zaffe zinaasatu bulungi tubeeko bitweyongera okutegeera
nkweza
sitaani
eri
katonda n'eri
ekkanisa
amanya n'eddoboozi
I am by name and voice
mutume Ronald Hope Witness
Apostle Ronald Hope Witness
omu n'omusumba
together with Pastor Bosa
tubaagala nnyo mwenna
we love you all
mu linnya lya mukama waffe yesu
in the name of the Lord Jesus
yesu yebazibwe nnyo
praise Jesus so much
mwebale kwagala katonda
thank you for loving God
n'obubonero bwako ne mukusaako
and you put on and attach signs upon that
bango yakakasa nga yagala katonda
the one who proves they love God
akwata ebiragiro bya katonda
they obey the commands of God
yesu yebazibwe nnyo
praise Jesus so much
tugenda kweyongerayo
we are moving on
okulaba enkweza sita
to see schemes of the devils
eri katonda n'eri ekkanisa ye
and to his church
n'okumanya engeri gye tunaazivuuna
and know how we shall escape them
tuzze twekebejja
we've been looking unto
okusinda ku bakoliiso ekyokubiri
according to 2 Corinthians
sura ya 10
chapter 11
atwawulira ddala omwoyo wa katonda ebikolwa by'obutuukirivu
spirit of God and his works of righteousness
omwoyo gwa sitaani n'ebikolwa byago ebitali bya butuukirivu
spirit of Satan and his works of unrighteousness
era mu kaseera kano wetutuuse
this time we have reached
nga tukomekereza
as we wind up
okwawula omwoyo wa katonda n'ebikolwa ebitali bya
butuukirivu
omwoyo wa katonda n'ebikolwa eby'obutuukirivu
and his works of righteousness
omwoyo gwa sitaani n'ebikolwa byago ebitali bya butuukirivu
from the spirit of Satan and its works of
ate mu kaseera ke kamu
and at the same time
nga tukuintroducingira
we introduce for you
Kristo mtufu n'ekkanisa ye
the right Christ and his church
ne bakristo ab'obulimba n'abakanisa
gaabwe and the false Christ and their churches
tunaatera okuleeta okwawula enjiri y'obwakabaka bwa katonda
we are about to bring separation of gospel of the kingdom of God
n'obutuukirivu
and the righteousness
obwakabaka bw'omu ggulu
the kingdom of heaven
enjiri y'obulokozi
the gospel of salvation
okugyawula ku njiri y'abasitaani
to separate it from the gospel of the devils
ey'okwegomba kw'ensi
from the desires of this world
yesu yebazibwe nnyo
praise Jesus so much
naye wetutuuse
but as we've reached so far
omutwe gwaffe guno ogw'okukomekereza
this our head we winding up
ate ngaera tuintroducing
at the same time we introduce
omwoyo omutukuvu n'ebikolwa ebyobutuukirivu
the Holy Spirit and his works of righteousness
atumwawula ku mwoyo gwa sitaani n'ebikolwa byagyo ebitali bya butuukirivu
from the spirit of the devil and its works of unrighteousness
era nga tulaba nga twatandisa okwawulira Kristo omutuufu n'ekkanisa ye
at the same time we separated by Christ and his church
ne bakristo ab'obulimba n'abakanisa
gaabwe and the false Christ and their churches
tubadde tulaba ensolo eno
we've been seeing this beast
obwakabaka bwa sitaani
the kingdom of the devil
omwoyo gwa sitaani
the spirit of Satan
ogwawukanira ddala ku mwoyo wa katonda olabikira mu kabonero ak'ejjuba yesu yebazibwe
nnyo
ensolo eno okubeera n'amabala gaayo nga bw'ogalaba ag'engo kakasanga tuwabaho mutukufu nomu.
It's to prove no saint appears on the world.
Wabula bonna balabike nga balina amabala n'enfunyi.
But they all appear with the spots and the wrinkles.
Balimu okubawo ekkanisa entukufu.
That they never appear as a holy church.
Tuzze tutunuulira oyo Jezebeli atuddeko.
Looking at the Jezebel seated on the beast.
Malaika yasooka okugwa neyegatta ku Satan.
The first fallen angel to fall and join on Satan.
Era nga kaakano yali mu ntebe ya Satani.
Right now she's the one in the throne of Satan.
Okuddukanya emirimu gya Satan.
To govern the works of Satan.
Yali mu ntebe era ne
buyinza bwe. He's the one in the throne and his authority.
Ne mu maanyi ga Satan.
And the power of Satan.
Amayembe kumi golaba ku nsolo eyo.
The 10 horns you see on that beast.
Bibibinja bya malaika kumi abaagwa.
They are the 10 major groups of the fallen angels.
Era nga bakulirwa mba meja kumi ku bamalayika abaagwa.
These groups are led by 10 majors among the fallen angels.
Byebyama byetuzze tugabana.
These are secrets we've been sharing.
Era nga emitwe omusanvu gy'olaba ku nsolo kuno.
The 7 heads you see on the beast.
Ezo nno z'ensozi omusanvu.
Those are the 7 mountains.
Ezitali myangu zaakuvuunuka ku nsiko.
Which are not easy to escape under this world.
Okuyingira ekibuga kya Katonda.
To enter the city of God.
Kubanga emitwe gy'omusanvu egiri ku nsolo.
7 heads on the beast.
Umoyo guno gwe moyo gwa Satani gworaba.
Is the spirit of Satan you see right there.
Pangirire.
It's just a plotted fake spirit.
Kati emitwe gy'omusanvu gyoraba.
The 7 heads you see.
Sozi musanvu.
The 7 mountains.
Makomero omusanvu.
The 7 prisons.
Yesu yabazibwe.
Praise Jesus so much.
Omuntu yenna mwatasobola kumala katuloka okudda mu nsi yo.
A person cannot just escape go back to their home in heaven.
Iranga twasoka okulaba omutwe ogw'ensolo ogwasooka.
Saw the first head of the beast,
the
one of the spiritual false church. It's the mount not easy to escape.
For
it involves religions and many beliefs, which appear like they have the fear of God. Yet they can never experience things of heaven where you came from and how you can make it back there.
Tulina omutwe ogw'okubiri ogw'ensolo oba olusozi omwenzi Jezebeli kwatudde
naye
mu byonna omutwe guli ogusooka ogw'ebyekkanisa ebyobulimba
gwe
guvugibwako amayembe ana bamalayika abakulu abaagwa bana ebibinja bina ebyabamalayika abaagwa.
Four major fallen angels. They govern and run the false church system. The religions and the beliefs. And the second head. The second mountain where the
Lord sits.
The prison where they imprison children and God. And they never realize their home country in heaven. The spiritual wickedness or sorcery.
If
there we find every clan holding their own gods,
it
has one group of major fallen angels on that,
led by one major fallen angel to
govern the spirit of wickedness or sorcery,
where
you think you hold gods over your clans, yet you hold and have fallen angels there, those who appear as the demon of your late relative or your brother, and they come back to be worshipped. And you think you're speaking with your brethren, yet it's not your relative at all. It's not your late relative who has come back. But that is a fallen angel.
They
reign in the second head of the beast,
or
the second mountain,
where
the adversary sits,
the second
prison of Satan on this world.
Imprison
someone in the spiritual wickedness or sorcery.
And
deceive them that your dead relatives have come back to speak to the living.
We've been
seeing this for some time. The third head, the third mountain, where the adversary sits.
Yes,
praise Jesus so much. The prison of the devil so much. The politics of the devils. There are people forget that they reign on behalf of God. And they think demons of their clans. They are the ones who have put them on leadership.
And
many kings are in something like that.
And
the different leaders of the world.
Those
Illuminati and those things like that.
And they
forget that leadership comes from God.
So si kyangu nnyo era twalaba bangi nnyo abali mu byobufuzi
bino
abakulembeze mu ngeri zonna
ez'enjawulo
abali mu geyena olw'okukuumirwa mu lusozi olwo ne batayinza kufuna magezi gategeera
katonda
newankubadde okulowooza n'okumanya
eby'omuggulu
era newankubadde okulowooza okuddayo so tulina olwo nno luliko nalyo ejjembe
erimu
foreign angel abakulira omu
naye
nga bo abali mu kibinja kino era nabo bali
1.6 trillion fallen angels.
Batawanyiza nyensi.
They have missed the world so much.
Era omuntu bw'ayingira ebyobufuzi.
And when someone enters politics,
n'omanya nti ayingidde akazannyo akakyafu.
They have entered a dirty game.
Enguzi n'obulimba n'ebirimba.
Bribe, corruption, and things like those.
N'okulowooza ng'abantu b'okunsi baabwe babafuga.
The big people of the world, they are there, they reign over them.
Ne beerabira kitaabwe ali mu ggulu.
And they forget their father in heaven.
Kulembeza akulira eggulu n'ensi n'obujjuvu
bwa. The leader who leads heavens and earth and his fullness.
Omutwe gw'ensolo ogwo ogwokuna.
The fourth head of the beast.
Olusozi olw'okuna.
The fourth mountain.
Ekkomera ery'okuna.
The fourth prison.
Nero likulirwamu foreign angel omu.
It too is in charge of one major fallen angel.
Oba ejjembe.
Or one horn.
Ilina 1.6
it holds 1.6 trillions of fallen angels in charge. Fallen angels.
I wouldn't know we wali akazanyo kali akakulu.
There is where there is the other major game.
Mu byenfuna bya basitani.
The economics of the devils.
Mwe tunoonyeza Mr. Money.
Where we seek for Mr. Money.
Kuli mnako nga tumunoonya.
Every day we seek for him.
Nani katonda agamba nange munnoonya.
Yet God too says we seek for him.
Unneke nenye.
Search me with all your heart.
And then Mr. Man agama nange munneke nenye.
If Mr. Man says search me out to prove me I'm not false. And the battle is right there.
The
church has fallen over that word.
Mr. Money.
In Mr. Money.
Uyo aleta kugwa mu kwagala.
When you fall in the love of that money.
Mulandira kwenyine okutapika okuva mu Satan.
The root which taps evil from the devil himself.
Kuleta ebibi okujuza.
Evil to fill within you.
Zina spells of neze ebibi.
It has all spells of evil.
Uzitunako nezokera.
Look at the money and it speaks to you.
Naye bw'oba n'obuyinza bw'ekigambo kya
Katonda.
Osobola ozifuga.
You can control it.
Togwa mu kwagala kwazo.
Don't fall in the love for it.
Zijja kujja gy'oli.
It will come it your way.
Ebyo twabiraba.
We saw of that.
Tubalansinga obulamu bw'okunsi
kuno. Balance life of this world.
Tera okubagamba ekigambo
kino. Always tell you this word.
Abasinkana mu counseling.
Those who meet me in the counseling.
Tibw'onaaba oli muntu akulako oluuyi olumu.
That if you be person working on one side.
Omanyi Katonda yatukula nga tulimu enjiri
bbiri. You know God made us having two sides. Human
side eno ndozo ogiraba.
Have this side you see it.
Neno side eno.
Even this side is there.
Nene kakutana noba ngo okulako side eno ngendo tekula.
If you dare progress in one side and the other is lagging behind.
Osobola okuyimirira.
Can you stand?
Kakati manya ekintu kimu.
Now know of one thing.
Bw'oba oyagala okukula mu mubiri mu n'ebyenfuna n'ebiki bino.
If you want to grow in your finances.
Naye ng'omwoyo mu mwoyo tokula kutegeera.
If you don't grow in understanding.
Ojja kugwikibwa.
You will fall one day.
Ate bw'onaakula ennyo mu
byenfuna
nga mu mwoyo tolina
ky'okulamu
ojja kugwa ekigwo ate bw'onaakula ennyo mu by'omwoyo nga naye mu by'omubiri
tolina
ojja okugwa abamu ffe katukule mu mwoyo
mukka
oba tetulina tulekeyo naye obwavu bujja kukuba ekigwo gwe bujjenga mu bbi bukubbeko empisa zonna na buli kintu
kyonna
olina okukula sayidi zombiri mu mwoyo kula mu kutegeera
kwonna
ate ne mubiri saba mukama akwongereko
oleme
okubeera omwavu vumaganya erinnya ng'omaze okubba oba okuyisa abalala
obubi
ate kula nnyo mu mwoyo
osobole
okulwanagana omutwe gw'ebyenfuna abantu banoonya ssente musana kiro tebalina budde munoonya
katondanaye
ng'ebyandikwa bigamba
munoonyenga
bwekyayinzika
okulaba
njagala abanjagala n'abanyikira okunnoonya
baliddamu
n'atusindika mu kitabo eky'obulamu
tumunoonyenaye
abantu tebalina budde bwa kunoonya katonda mu
byawandiikibwa
ne bw'alinnya okusaba ku lusozi mbwagenze
wanting to pray for seeking God.
Amaliza alimulimirwa sent.
End up in the language of money.
Ebyenfuna byenseno babimazeemu amaze.
Gates of the world have corrupted their minds.
Nayera bidetwaleta kitu
nachi. And they forget they brought nothing on their world. We shall go back with nothing.
Eya yogera nti. yonna bituwadde bikozese mulamu guno ne mukumuweereza ne mukwongera omumumanyira ddala. So omuntu ogwo
ogw'ebyenfunasitaani
akwatidde omu abaana ba Katonda
bangi
ne batayinza kudda mu ggulu.
Sikyangu
nnyo otegeera emitwe gy'ensolo egyo.
Mpozi
nga leero amagezi agali mu kigambo wegazi
gatunnyonnyola.
Olina omutwe ogw'okutaano guno gwe tuwolekera nga leero. Yes,
praise Jesus so much. Remember, we've been seeing of these heads.
No summary.
These are summaries.
So, do it
which we pass through these days.
The
50th head of the beast is the 50th mountain where the adultery sits. And it's a prison.
Satan
never lets captives go back home in heaven.
You
are in the head of the social relations. The clans, tribes, languages.
And
feel your tribe is consumed you. And those things. When you see a munyankore, enter in the holy clan.
Musoka
when they said another, and they begin to speak it. In the same price. Let's see briefly of this head. We shall see the 60th head of the games and sports. And you see what is there. Musicians which make the world get corrupted, they are all there.
Games and sports of the
devil. Games and sports of the devils. Besides that of God,
us
exercising our bodies. Where we can get even good things from that. But there's games and sports of the devils. Walking when you're displaying your privacy. The world is hanging there. Supporting football clubs like the Red Devils. Support demons which are red.
But
God has said you got corrupted in mind.
You
come back home. You are good. When you get inside.
Red Devils!
And you are supporting the Red Devils.
Do we wonder?
Is that why you support the demons you read? The head of the healthy of the devils. The seventh head of the beasts. You see how they think over you that your body is
alive.
Yet the body is already dead.
You see
how they stole all herbs of the fields. And they claimed it to be theirs.
You
see doctors who eat human hearts, who eat blood, who sleep and have intercourse with dead bodies, those who kill children when they are being born, where
they have
been different sicknesses and diseases, and they condemn with the devils.
Yes,
praise Jesus so much. Let's go on the 50th head brief. We began on it.
At least tunagulaba obujjuvu enkya.
At least we shall see fullness of it tomorrow.
Mazima omuto guno ogw'okutaano ogw'ensolo.
The 50th head of the beast.
Olusozi lwakutaano.
Is the 50th mountain.
Olutali lwangu lwakuvuunuka.
It's not easy to pass by it.
Komera lya Satan.
Prison of the devil.
Mwasibira. Abaana ba Katonda abali
ku nsi kwonna. Prison of children of God of this world.
Ne balimu okudda mu kika ekitukuvu.
And they never get back to the holy clan.
Okugwamu ebika n'ennimi n'amawanga.
Cease to have tribes, clans, and languages.
Ndi wa kika kya Guni.
I am of this clan.
Tulokoka ano naye nga tekikugwamu.
It's never gotten out of your head and brain.
Omala n'ogamba muganda wange.
Say my brother.
Yes, yes.
Pray the Lord.
Naye nga akasimu kavuga.
But the phone call rings.
Hello.
Hello.
Ndi mucharo.
I am in the village.
Ndi bubinyo.
I am so far
from
my relatives.
Muganda wange.
My brother.
Ndi wano ndi
bubinyo. I am not well.
Murokole naye
nako. And they phone again two calls.
Hello.
Hello.
Yes, you have as your Uganda Christ.
Yes, brethren, Christ.
Nanga ni mura
di to am see.
Ah, and the canawe.
Ine
bisi ubi amuganda wange
wakaya ruwatte. Brother, home is sick.
Nenga tebereza.
Mazima
waroka no tukano gamba.
What safe you say? Our Father in heaven.
umanyi n'okusabisa tafaali muerinyatukuzinosabisa ekisa kyamukama waffeyesunokwagala kwaikaibeere naffe ebyabooluganda
naye ngaolimu yaye
ebyo biri wane kati oli
wanonayokimanyi
yobura bibuli egamba tumansirwako amazzi okuyita mu kigambo
put upon water through the words
okumukibwamu omwoyo omubi
taken out of the evil spirit
ogunonga gulwana waliwo oguli mu musaayi
in the blood
mu bikala ennimi
nabo clans tribes nations and languages
bakugamba alo
they tell you alo
osomba bosa yambo dombi
the possess and clothe the body
again let him go
bakubira
abo mukyalo alo
alo
chitawa yambo
your father is
glory omutwe gw'ensolo ogwo
ogwebika
oyambala n'ebintu mbu oli wakika nnyo waliwo enyambala kati sitani
zeyabateekanaabaawukanyira
ddala muleme okubeera omuntu omu era mwerabire n'ekitamme omwali muggulu katonda
wange
leka tuli wa naye muganda we yakuliranyesooka omutunuleko
mukyenyolabe
njagala nzigwemu ebike
ebyoyingire
mu kika ekimu ekitukuvu tubeere nga nkulaba oli muganda
wawadde
wayita mu matwale
geeri
kubanga katonda atuteekayo buli omu asinzireyo awamante munne tuwamante katonda omu bwati
kitafe
manyi omutwe ogwo njagale tugusome mubyandikwa naye budde ndaba tewalikati njala
ngukolemuokunyonyolaenkyabwetujja
kutandikirawo
butandikiemu
ebyawandiikibwa
naye nkubuli bwekituuka ku mutwe guno
kusiana kanisemu ngayoyalwanda abo boogeramu omwosi wa ruhanga
omwosi wawani
omwosi wa
ibaanaoba
owuliramu
ate
webeera bamunange
musaayi
muli omusayi sitaani yagwonoona gwetaaga okunazibwa n'omusayi gwa yesu ogwogera
ebirungi
ni mutufu osinga namulokole tawulira na muganda
we
alinga kufiiringa ayagalako okubba
era
bw'atandika sikufiiringa sikuwulira yengera makosa nkufiiringa ekindiko kikwambale
omanya agenda kukubba
naye gwe okuyingira mu kika ekitukuvu
ekiri
mu befeso
2:19
kigambibwe nti katuli ba mu kika
kitukuvutuli
ba mu nyumba ya katonda tutuuke
n'okuyimba
laba kawe kiri ekirungi
ab'oluganda
naye nga bw'obalaba bonna abayimba
babbiaa
bungatulino okwagala
okwo
okwa yesu
kweyatuwa
naye nga yayambadde bulungi munayambala
kyokka
bw'atuuka
mukyalon'alengera
sisita
weoswaza
ekikaaali gwenga ekika kyakitaweoyo muganda oganya
ogwambaza
ogaga mukama tanakuvira olabaoyambala ngato
zaabaaaokwefera
kubeera
mukanisa
yesu yebaabagamba mutuma alabika anyumya binyumye tebirina
byawandisetwabisoma
wano tubiddambuzi nawe muli
obaddeobadde
ompita wa lugandawo
naye
nenfuna ebizibu ne bimpitirirako
sayatugamba
mutuma
ayimiridde
kati asobola nakweyimirira
wo even stand for himself
ekintu ekikukyebika
nawate
wazibu wabubuuka abantu babudde mu makanisa balinga abalokose era bagamba kitaffe ali muggulu naye nga
balimba
era obeera naye naye ebizimbe byazimba
byeyekka
nsuzaako okuwano
wake
kitegeera nga mukama teyakuviirayo
wamunaye
singana emmotoka y'omusumba nonga tulinayo emikolo munoonye
katonda
naye nga waabeera muganda
wewaaoluganda
musayigwana era waliwo n'enkola
ennakukibuladi
naye oli wa musayi gwa yesu oli buladi
kikaa
omuntu bwe twegamba twanaazibwa n'omusayi naye nga mazima tonnatukulera
wetukulabaalaba
okusinziira ku musayi gw'ebika
ogukulemu
ate oba twakugambye tula mutekesi mu flight
mode
yajja wange mulwadde
egiteeka mu flight mode oba
giteeke musayirekale tumale owuliriza ebyekika
ekituku
taata wange bagambye ayinza okutoba nga
teriobanga
eri musayire
gesitawuli
sikugambye
gijjeo
naye okuleekaana ate
wano
ogenda muli kikolwa
ekikanaanaye
olina olugezigezi nga tuze wano
kale
nkunyonyoddeko ku
byenaye
ekya tugenda
tutandikirawonokusoma
mukama akuwa
omukisa
essaawa ziba bbiri
zetuvaanoagala
kuzisusanaye nga tujja soma enkya
ebyawandiikibwa
otegeera ennimi
zatandikaera
sitaani yamala tuzimbisa ttawo babeli tukyankalanye
katonda
tuteekebwamu ennimi
zinonaye
mu kusooka twalina olulimi lumu
era
twalina ekika
kimu
nga mu ggulu ne ku nsi
twogeolimu
naye mukama atuyita ffenna tufuula
omuntuomuntu
omu muye mukristo yesu
katulindiire
ekigambo
ekyo mukama
akuwa omukisa
webale kujja.